Watakamalira eddembe ly'abaana baagala ebitundu 10 ku buli 10 ku mbalirira y'eggwanga bisibwe mu nteekateeka ez'okutumbula embeera z'abaana n'okulwanyisa ebikolwa ebityoboola eddembe ly'abaana. Akulira omukago gw'abaka palamenti abafaayo ku nsonga z'abaana era ng'embaka omukyalo wa disitulikiti y'ekyegeegwa Flavia Kabahenda ategeezezza nti endagaano y'ensi yonna ekwata ku ddembe ly'abaana Uganda gye yassaako omukono eragira nti ebitundu 10 ku buli 10 ku mbalirira y'eggwanga bisibwe mu nsonga z'abaana. Kabahenda ategeezezza nti kyetaagisa okuteeka n'ensimbi mu kitongole kya poliisi ekifaayo ku nsonga z'abaana n'amaka okukakasa ng'eddembe ly'abaana terityoboolebwa. Bino abyogeredde mu lukuŋŋaana olw'omulundi ogwokubiri olukwata ku ddembe ly'abaana olukuŋŋaanyisa bannakyewa abafaayo ku nsonga z'abaana olwa National Child Rights CSO Symposium olw'omwaka guno. Kati yakulira omukago ogutaba abali mu kulwanira eddembe ly'abaana ku Uganda Child Rights and Girl Network Demon Wamara ategeezezza nti yadde eddembe ly'abaana lyongedde okutaatirwa wakati mu kusawa amateeka agawerako agafaayo ku nsonga z'abaana, abaana bakyakolwako ebikolwa ebibatyoboola.